ẹ̀sọ̀. Ewu àbọ̀ ẹ̀kẹ́ ní màkà ndí nẹ́mọ̀ ọ̀kọ̀. Ndị Chukwu nyere ngọzi ma na-agọzi mmadụ ibe ha. Ọdụrụ bụ izu ịcha chaa ọ. Maka na mmem si n'obi. Ewu àbọ̀ ẹ̀kẹ́ ní ndí nẹ́mọ̀ ọ̀kọ̀. Ọkọ̀ dàálù óò, ọ̀gá maka mma na-achị ìdèlè n'akwụkwọ. N'asị m onye nwere ife onye nwanne ya Enugu, ọmọ ọkọ̀.
Ọmọ ọkọ̀ ga dị.
Ọmọ ọkọ̀ ga dị.
Ọlọ́rí ga bí ụbọ̀sọ.
Wáyé dídí ọkọ̀ anyị chọrọ Enugu.
Ọmọ ọkọ̀ ga dị.
Eyi ya ọmọ ọkọ̀ ga dị lele.
Ọlọ́rí ga bí ụbọ̀sọ.
Ọgamaka ma ọ na-achị ìdèlè ya n'akwụkwọ. Ife mere ọgọ n'ọdị anwụ anwụ onuwa Enugu. Ọgọ dị ka ife edelede n'akwụkwọ. Edemede ọdị anwụ anwụ onuwa m. N'ọgbakọ ụwa si aga. Onye ọbụla nyere nwanne ya aka nenu ụwa obiko nnu. Ofu nwanne ji nwere ọrịa efi o nenu ụwa. N'ọkụ ego eriri eji onu. Ọgaranya jere mba n'ụzụrụ na-abanye ahụ. Kwe ma n'ọkwa ndị onye lụnyere ya na-eme. Aga amara dị obere ụtacha. N'ọkwa ego eriri eji onu. Onye oriri ga-adụ ọzọ. Ụmụ ọgọ n'ọdị anwụ anwụ n'ụwa Enugu. Maka na ndị na-ebelu ya ebele erika n'obodo. Ndị na-eli nke ya na ịdị nne onye n'ụwa kwa na-ekpe ekpele si ife eme na n'ụmụ ọgọ Enugu oyi. Vasi Chukwu gọzie n'ụmụ ọgọ n'ụwa onye mma. Ndị onye oriri ga-abụ ọzọ. Ụmụ ọgọ dàálù na nke mmereme. Ụmụ ọgọ.
Ụmụ ọgọ ga dị.
Ụmụ ọgọ ga dị lele.
Ụmụ ọgọ
ga dị. Ife emekwa n'ụmụ ọgọ onye mma.
Ụmụ ọgọ ga dị.
Onye oriri ga bi ụwa ọzọ.
Onye oriri ga bi ụwa ọzọ.
Ọbụrụ ọkụ ego onye nwere ụba isi ọhụ. N'ọbụ onye ka ị nyere mmadụ ibe gị. Ezi ọyị ma ọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị nwee ego na nnekwu. Ị na-eri eri. Maka na onye oriri ga bi ụwa ọzọ. Life and direct. Ọ Chukwu kwuru otu a. Azụ na-ezigbo olu ewu. Ọkụ ofu ụzọ ka esi enwe ego n'ụwa. N'ọbụla ekpere ka eji enwe akụ na ụba. N'ọbụrụ ọkụ ọgwụ ka eji enwe akụ na ụba. N'ọbụrụ ọkụ ịba kọtụ ka eji enwe akụ na ụba. Isi n'ikpe ka ekpere onye n'ụwa. Ị ga-ekpekarị ndị prayer warriors Enugu ewu. Mmadụ onye dị mmepe a nwere ego n'ụwa. Ị na-agba akwa. Isi n'ịgwọ ọkụ ọgwụ onye n'ụwa. Ị ga-agwọkarị nwa dibịa onye ọgwụ. Nwa dibịa onye nwere nnukwu ego. Isi n'ọbụ kọtụ oke ịbalị ka ndụ ahụ. Kedu maka onye isi ya bụ kọtụ oke ma n'ime ya. Gbọtị onye ọ na-agwa n'ezi. Akwọ n'okwu ụzọ ka esi enwe ego n'ụwa. Na Chukwu edewo ihe na-enwe n'udebe onye n'ụwa. N'ọbụ aka na-enye enye bụ ya ga-enweta ihe. Mkpụrụ onye kụrụ n'ụkọ ga-aghọta o. Ịbụ onye lụrụ n'ụkọ ga-eli. Na si n'oge nwere ife onye nwanne ya Enugu. Ụmụ ọgọ.
Ụmụ ọgọ ga dị.
Aka na-eme ọgọ.
Onye oriri ga bi ụwa ọzọ.
Onye oriri ga bi ụwa ọzọ. Enugu. Ọkụ ịtọ ntị na na ịghọta ife otu egwu nwa prọfesọ na-ekwu. Ị ma na olu si oge eji aka ọrụ ugbo onye n'ụwa. Ọ bụrụ money to see no worry free gap on and all I can do a little. Roll low gag away for beer. Oh, well, if we get with a new beer in the room, in a gabola gag, a new beer will live or when I die. Okay, when you need feet, yellow nana, when you chubby, but no, if you ain't alone, no cobbler. When you live, we are getting your name. Yellow, no, yanya, cause you are dealing at that, and you go. Before the next Sunday, you can come out with a new pump. You might even want to get a bit of a choke, come on, I Why am I not at the way to make my young was in Ali? Oh, I put on your name on board, and my girl is in one. You don't know your toilet, my cacao. Who name is in Anun, Maranero, Maranero. Melina, you don't know what goes on over there. Oh, my
God.
I can't be more for God. Oh, my God, that woman, I know what. Good news, I go me that in my money. That was a big money loan, if you never know. But it's too good in this thing, I didn't know. Oh, for that, you could be not funny soon. If I'm not in my gun, if I can any more do, baby, I'm
not going
to be my mind. Mama,
did you ever want
to get
out of my Evangelism in a hockey girl.
Oko bi bi o ja si kisi bi unwa eja iye mu Oji go de ma ba odogu abia Eze go du na China o kan na pebe Won wa ne ti ro ra na China Ipa kene li mo do wa Won wa na China Upward Global Investment Limited Oji go de ma Upward Jewel Factory China,
oh man,
China, don't dem all go na China. Yes, dem dem monke mo. India gum, I dey benu na ne mo o ne nu go state. I take an enjoy mo. Ifu chudu mi fu chuku. Iwe sampa na China koli bendo. Ofu mo na yesa yo ne nu wana consider. Rebendios on a Mumaduka Webulasa. One vice president in Nigeria community in China. But you live on no gajas on no one. Can any woman a magro kid a man? When yes, you can nap on the Buma. You're the only one. If I can any more do Bunja, if we sampa,
if we sampa.
CEO, New Heaven Electronics Limited. Iwe Sampa Global Ventures Limited, China. Iso ni fanema. Odo gudu lu muje gene wane mu onoruku. Isi ne bogi ni odo guapia. Chief Antonio Gabo, mongu kalaka one kadele. Antas na China bodo gu. Yesa bulu ko wa no ru eyi Mamuti ko bi je mona CEO Meta Park Transportation Limited Worldwide Won ye di shipping we man lo na chai Ese na yin folo ge we kwe Mo kana di e ku na kete Kamu na ba se ne jo wele o Aimo kanyi na wazene zowele loto nyama Ofo na China kadelele ofo Ofo ne zowele odogu Ifwe jyo ofo ajwe mwoke di maka minapwa Mwe zowele mochala mocha unenu Mbasi bole kuwa yine zowele Na chiko biji katapole kona ife melo China ni leburu na Nigeria o Yejo po mwa kwa june kalako nyama CEO Basijo International Limited Oto basio gine mwebo kumane nuwa Wakate makine bunatala yo na Nigeria Kojo po na kala lele Oibu kajeba lo London o Kajeba lo London o Kajeba lo London o keno nyama Chifu chuka siwe ukamina webe Ibu duwanu nana lo London Chairman to sell investment yo limite Oji cosmetics e mago o nyama Okwa bumu wanyo kinalu lanyo na China Okata makine funata lanyo na Nigeria Wenye chobi tu cosmetics yo na China Uluwa chobi kudu na ngalo bodogu Mapo yenye uvya burudike unenu wa mungu Nejiro nuwe moko uchachale Iweje modu kwa niro isi chachale Nejiro nuwe tinyasu nofo Mapro nyamu nage mengodo buka nebwebe Makana betasu ya buna duwe vyo kanebe Nyamelu nambure nyamu naga buakala nyamu nenu wa mungu Na kwaka chise denya e Omo
Omo kakadi
Ake ne mo kwa
wana ilende
Wanyo rile gabi o wangosa
Omo kakadi
Na bife nye kwe
Wanyo rile gabi o wangosa
Omo kakadi
Omo kakadi
Omo kakadi
Wanyo rile gabi o wangosa
Ipe me kwa ne mo kwa wachachale
Omo kakadi